mapenzi, oh mapenzi. Ni kama sijawahi pendwa hivi before. Mpenzi, oh mpenzi. Chakimula kanyoro ni more. Bimeda kendo hera ni oroma. Woi siluwal kake hera ilomba. Makumae nyasa chana waroka. Safi, mali fine. Mali gafi, mali yote yangu. Mali safi, kijana fine wine. Mari daddy, mali yote yangu. Abebo ya wa,
abebo ya wa.
Iber sana ya wa,
iber sana ya wa.
Abebo ya wa,
abebo ya wa.
Inkanye ya wa.
Kila yuka chiena, atingo bada. Dodongi perna, ikaona mbaya ye. Sulweri nasa mimoko misuma. Koso tiko minale nungono. Ema tera peru. Maduo kapari karilo so sukari. My love, my chane noka. Novela, adunyo miela chaloriwa. Ko mala safi, mali fine. Mali gafi, mali yote yangu. Mali safi, katoto fine wine. Mari daddy, mali yote yangu. Abebo ya wa,
abebo ya wa.
Iber sana ya wa,
iber sana ya wa.
Abebo ya wa,
abebo ya wa.
Inkanye ya wa. Mama na
Ere nikende maloma. Inimi kaongi manai natina. Yue, kakalwinyo bemora. Initi mwona ichunya emomora. Widi donge uki chunya. Ana ere diera mama miri na chunya. Widi donge uki chunya. Ana ere diera mama miri na chunya. What can I do for you girl to be worthy of love? Cause you're so special to me. Without you girl I can't be.
Fine wine, mari daddy, mali yote yangu, abebo ya.